and gentlemen, for you, Luomo Makiadi, Franco, and Semangwana, together, newbie, yeah.
Balo Makie, Dio Balo Bato Lembie, Luomo Kilo Kuta, Yenando Kise Moto Moko, Kusema Sema, Wali Sema Tume Choka, Muwango na murozi ni watu wa kuchoma.
Mombu kilo kutaye na doki se moto moko.
Ya solo kulu.
Likambo monite openi na banganda nyoso.
Talaka mako.
Botika makombo ya leki asali nini.
Ah.
Mangwana yo mangwana kola tateo.
Mubwe.
Ukitembea peke yako wanasema we njomba ya kujulikana kuna mambo luambu wetu Franco wa ndugwe
Balo makie bilo balo bato lembie Mwabu kilo kuta yena ndoki semo tomoko Usema sema wali sema tumechoka Muongo na murozi ni watu wakuchoma
Rafiki yake ananiye, wewe mangwana
Ndiyo wana
Usi wafate endelea, jamanie
Ala
Ukipata tabu, omba kwa mungwe Ala mungu, paka yeye, milele na
milele
ah.
Balo makie, bilo balo bato lembie Mungu kilo kutaye, nando kisembo tomoko Sema, sema, wali, sema, tumechoka Muongo na murozi ni watu wa kuchoma
and Mangwana, new beat, aha.
Sema tu.